Yande Joy, ne wi tari min tay sappo e joy studio kalangu habaruji e fulfulde. Nan wontere hande en sembe habaru men haltana hala hawrinde mawde wadam do filla jonde jam dum waddi ko general Abou Tarka o haali. O wi wombe ne wada fellu fellu be ndan de kawama ley leydi fawrjo lipta ko to ndan dum sabbe garti hartile do ndan e be bar himbe nanan dum ley habaruji. Non ni fawar jahar fila latol baldu konda ni menamu Niger, lati duwang e fawar jondu konda pe Côte d'Ivoire, undu jangon kutu wato, edo fu itondurgol kan, kudu ina di noge di kowartu enda, Suleiman Mohamed, Secretary General Feni Futu, lamna nang e nwembe ngordi handende kambe latol bal. Yew tani men pindu sido kalangu halta na hala, bolo wane kono wata, undu konda no hisa, wolde je hakunde, lenye, e jodibe, nwana ko docteur Nyagale, Bakayoko andinto en ele habaruji di enda Sumana Amadou janganta habaruji fulfulde ko di janyalli e modon noni faane ndu ko puddirte wonno himbe dido won ko wara dido wara be du konna jeel didi mbulama ton enda dum wadana du konna ni ton enda ele commune mo Abala region mo Tilaberi wuro tengo Miel Hamani dum du konna wana kilo chapana kuno mudum e Abala dum wonno dum du konna ni sobbire na yarade yannange le kibari min ke studio kalanguni haali wiide kedu fa hande hon himbe warbe wadi odo bonanda ko be gardum be pamaka moy en non be gartan non be pelli himbe dido be enem be bari dum em dum du kondan hono fawar jom be cagati be buli yel didi noni far fil ko darto hono hawrter wad ando jonde jam kanyu e denangu der leedi men Niger do enna gallu nyemey dum waddini ko fawar jondu kondani general de brigade Abou Tarka kawjina do fil ko darto hono fahane jonde jam e jogade dum fa woda o haali ele hawrinde enda ciagal du eden andi tileto enda wadi himbe hembre chapantato en jeddo ko wara latibe du konda ni be gana sogeji no enda warbe be du konda faar jom famaka general Abou Tarka holli wiide ke hono kambe fellobbe enda be kawama ele nokkuje gurmaton enda non sabi jokkay ko be onciori warde har tileto enda be gadi odo bonanda enketino wakati mo tannan fude ahmed hoji hala makko wadi
moi c'est que je sais de cette
ko andumi do hippitande ni woni no pelle murtube non rimo wabe far gurumaga warbe no torra bibbe wuro ginanda fu be gadana na jeire no jaba jangal e bibbe wuro ni fotere na to hakune mabbe sogeji kawji de filande na gwana garde national e non ni wombe no njilo le jema no kuye tengu e garek tankada ni yade hore hudadom wadi nimbe hobe ko wara le bibbe bombe ben e ko nanga jondo bembauta hippitade sogeje kawjidi fillande nagudi haba filla mabbe hala wadi ko be nati warude talkabe bolum
pauvres innocents de tilia
sudu sariya maundu tande agadeze wadi jonde mud arandere e do fiko darto wadde sariyaji dundu kono illu alarbare kenya noga ina leur mars du enda ndar majjumbe bi ko watto halaji sappo e jeddi won ko be njaato be ngada sariya mudum sundu sardan tana ni hono hirnyereji ko won na wada dum waddi ko fande Moussa Abdul Kadri kanyo won horeje sudu sariya du enda nan ko halni Moussa Mamam bandimita to enda gades
pour cette première
der jonde arandere de minen tawra e halaji kiti sappo e jeddi di gonani min der majji halaji nayi barol jukalo keccoyno halaji jeetati ittube yonki halaji tati gadube tetere der majji didi guika bonka minister kawjido kite leydi joddini sigila o gannu hayeje mabbe be ewa no watte ko yawne der fi gadube gacce be talki mabbe tawa to tuudi kite hitane dun do walana no wadde gay himbe paddabe der garuje kasu udal mabbe buytoro gadamun dun doitano hakkeji bibbe adama paddabe kasu be kitan haka no der garuje kasu kambe ndo be kitane gam e pama do ko be goni
leur sort
RJDH kawon fedde hokkobe habaruji ndartobe filla yoltugol hakkeji bibbe adama be kambe du konda kenya de be gadi do ena batuma be mawdo godon hawtaade fawarje fuddugol golleji mabbe ko hitande enda be biidu konda ni ele bato do fiko ndarto hedde kibaruji laddi yaade filla hono ko ndarto hakkeji bibbe adama be dum waddi ko horejo gonno do RJDH on enda o haali hala hono golleji ko no wada e do fi on enda ko hawrunde wadi illu hita une temel jena chapande jena e jena Abdourahmane Ousmane nan ko haali rafika attaher wadi halaka
Ce contexte était celui
wakkati o enden no tawader wakkati mo kokkobe habaru no nangi no barmini wobbe fa dum yottina dum en hemaydi der duubi sappo cakitidi di enden duubi di dermu himbe golli min kulle nay nangi hakkindo am har ko dartani fillo golle e RJDH der kulle nay de du no tawa duru hauti dade e pellegom ko watta maison de la presse anu sudu hawjinu filla golle kokkobe habaru singi sudu dudu singam idabel mum kan woni hebude jingol lawo lamu leydi ko hada kokkobe habaru nange udde gan kali nyumuji tatabel mum RJDH itane fu no winda wurtina derol andinore har ko darta filla golle kokkobe habaru e yolbinandebe e gada golle mabbe do der leydi Niger den nayabel mum kan woni natude gubal pelle leede duniyaru misali pelle leede Afrique ko waddi RJDH handen nati gubal pelle leede Afrique jinganoje hakkibe adam
tu d'observateur
nani faar joni har filla ko darto hono kulantade ko haani sikile illun cubaki waray e leedi men Niger dun don won ko waawi wallude heba tawe kulle ko heba lawol democracy politique tawe yeyi yeso dun won ko faawar joni hono kaldo do inde partiji di ngala e do lam ngalna beto ko na haali latir kany won to en do inde mabbe CNDH fedde to faawar joni parti jotto wada haalaji mudum hambali dodo o wi hun non ko lati himbe na haani jeewa nafaka leedi fu dun o haalni Musa Hassan
depuis 1993
illa duubi ujinere teme jena chapande jena e tati non leydi Niger fuddi sigilaki cubaki ko abada wadai wibe jamray emu sana ko hitande hikka dum wurtade wadde bonondaji leydi Niger no leydi non kifortende jonde jam e hakkilo fukingo seni tawa ma himbe politique kambe gondi habidane e umminobe basi fu dum mettinake sabu dum bononda non endam do fi moyere leydi e tewtante hore mum dum non wadi ko minen nimbe gubal partiji be kedanaga be bi njabrata emu hande himbe politique mobe be kanana kaura wartude dande warre gan nafaka leydi ni e walude ndi darto
to endan do sodu konda hono tindi kany e jande wonno ne yaade himbe latibe no ngadda balla mudum do fi jande e famude do konna jawdi ko ittante e do fi jande no leydi ndi enda dum do wada kanani e do sigila mo duubi joyi inditirado woybore ma zada ko latidu konna alternative espace citoyen fedde den don kany won ko waddi balla ga mudum e do fawar jondu konna ni yamirore plan Niger dum waddi ko fawar jondi Hassan Bukar goto e mabbe o holli dum on nafaka famude dum do on fu Ausik Adrahman Bandimi hoji halaka neldimi
cette formation
akintinongol koromudum woni wallude be juude man tawa le fi jande e sembindinde golle mabbe de region do so misali der communeuji di min golli ditta e mun do so moko garankede no di jeddi den ne gam waddude be famude gollal kawrol jawdi gollirtendi yaade e sigila biteedo chanchanal o miden beedana communeuji goddi tinnaade der gollangal ko hokkata sembe wadde ko dun tilse mu en der sadu siji gomnati do fi jande e cellal nimbe miden andi ko hande chadale kewde no tawa ndane sigile kawrol jawdi gollirteedo o yewtana na hebande mosala sadale kawreteedo e mun hande idun tawa du der kawrol jawdi gollirteedo lobbol kanfu e hollude lamdi der jawdi gollirteendi
mission des affaires publiques
noni fedde bibbe adama be lardube tawbe leydi Niger be enda kany won ko fani wete FNPH den ne kambe du konda be gandama jande e tendi do fi ko darto hono dewter ndesande tawande laabi toketeedi gam batte jonde jam yaade e mabbe kambe ben enda ko wi'a illu janvier 2022 e nogay won ko wada be paama do mum fa woda be paama no be jodorto kambe himbe wobbe kambe lardube enda dum won ko horejo FNPH on enda haali o wita kena Abdul Karim Abdu Madugu nani halaka enandu urki Adraman won ko fillani
ce code de conduite
talkuru labi kan itokede ndu kondu wi kan woni neddo fu gollido e fedde hawjele nimbe lardube de hollindu no hani hojude aadi e renudo nawtotobe nimbe fedde de mi hokkan on misali ndeni on deki jungo do talkuru labi kan itokede ndu nde on cigilake wadde batu ada hani wadde no watte fu nimbe lardube tawe hem der sudu ndun tobe natta der mun don do hoyanabe der silmaji ko watte ɗum tawe neɗɗo paho heɓa tindinol. Ɗum ɗon fuu tawa kana nder hinnaade ndimakuuji men noon maɓɓe fuu. Misali, neɗɗo wawta hoƴƴude foto neɗɗo larɗuɗo ni sana no yardi noon. Ndel tarkundu laabi ɗin ɗon fuu limtama. Ndenne mana majjum woni reenude nimɓe larɗuɓe e koreeji muɗum yahde sukaaɓe, kamɓe durwi diggol waɗudeɓe golle yani boni torrugol e ko nandi on.
Farlatol baldu kon nani sen ƴewama leydi Niger ka won nayaɓo e ley fedde nde tawande endan dow fi kan duminaɗo e nogue ɗiɗi endan kano woni jangoɓe piidan e lato balɓe Côte d'Ivoire. Souleymane Mohamed latir kawo secrétaire général hono feni foti fedde lato balɗe e Niger no holla en ɗo noyi wonnoɓe tawra wakkati mo. Salamatu Kadir Landim.
Latoɓe bal amin ɓe hakkilloji mumen no pukki, iɓe koolidu ko'e maɓɓe, iɓe andi du fa hande ɓeɓe lattidoyta gam fedde andade noon. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, leydi kuɗu wardu fa hande ni no anda kono wowi heɓude coupe latol bal, coupe gattaɗo caka leyɗe Afrique. Latoɓe bal leydi ɗiɗu no bowi fa hande latonoyde leyɗe yaasin gon. Ndenne lattiɗol e fedde ndedu no hani noon, yimɓe fedde meɗen de endan tittinkino toɓe gattudu kulal wi'ude koɓe bawa heɓude jalorgal dow fedde kuɗu warde endan. Nder fijoji latol bal wala ko wowaka hi'ede, kaden du yaadu yeeso ko latoɓe bal leydi Niger keɓi duuɓi cakitiɗi ɗi endan no hokka tammude wi'ude ɓe keɓan jalorgal.
Nawantere docteur Niegale Bagayoko latido kañum woni horejo fedde eten Africa Security Service Network, kañum woni ko andito en do fi ko darto bolawol ko nodde leede meden Sahel do enda dum du ko nda yewtere makko e tarnan Fude Ahmed, kañum woni yewtere men pindino hande.
Dans l'évolution de la situation
no hunde de wonno yadani fa aina farfi leni hautade e biddam bonda ko ganseni en dari kippitande cakitide de waru horegi ko waɗi illa lewru janvier warde jon me mayna ni fi leñi ɗum himɓe jeyaɓe e leñi ɗi kamɓe goni no bari gollawol fi rafi denako nokku mum no resano jaatin sabi iɗum nano Burkina he Mali Niger du iɗum nandani kan e sakulla Niger
particulièrement préoccupante
e jiɗema ɗume waɗi ko hande pelle murtuɓe ɓe no kippito ɓiɓɓe wuro ɓe ngala kaɓorɗe.
Je pense qu'il est important
e guiɗe am hana pelle felloɓe fu goni no pella ɓiɓɓe wuroɓe ɓe hana sogeji pelle gonduɗe e alqa'ida kan en darakina ngam renugol ɓiɓɓe wuroɓe kippitanɗe ɓe gatta fuu ɓe gattana ɗum e sogeji fedde état islamique no milete kan waɗi kippitanɗe cakitiɗe kan on kay ko watta fuu no tinnanana ɓiɓɓe wuroɓe ɓe ɓe kana sojeji salotoɓe ko ɓe gi waɗa état islamique no woodi anniya bonɗo yaago e pelle faabotoɓe. Misali, hippitande waɗane kuure faa ɓe bari himɓe fedde faabotoɓe actet
contre les humanitaires d'actet au mois d'août.
Aɗa miila ko ɓiɓɓe leydi e hokkuɓe koye mum e nadde nder duro ngo bayle no heɓete nder Sahel e ɗo nder Niger na.
Il est possible par exemple Burkina.
Iɗum laato misali Burkina laamu leydi din hokki laawol ɗum waɗi kanon to ɗum waɗa fuu ɗum tokkite faa wooɗa hakkilde hakkeji ɓiɓɓe aadamaɓe jon laamu leydi Niger no jaɓan ɓiɓɓe wuroɓe ɓen waɗa pelle hano noon faa wallitana
accompagner un mouvement impulsé par les populations.
Ɗo ɗum on ko habaru mumen fulful tili hande sewi assalamu aleykum mbalen to jam waali.
Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ejena Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejena Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Sraunia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego O FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejena Ejena FM Studio Kalangu